Forever, I swear.
Yeah, Chris Evans, teach me.
Bow wow!
Nasale ukwe ya galira Chakubela wonze Paka last Debwe guliba omu yaga Sive mulyato Beguma Zemu malidi Okubana we
Nibira una laina
Kabubobu afu Nazibendo ate
Nibira una laina
Newe bali mtulugu nyanze Nevanchu nyanko chawe
Nibira una laina
Nemu likolele mula
Kupata tucheze na kalata
Chechache we nunga
Bata mbini mimesha kupata tucheze na kalata
Zimate wa nunga
Siwezi lalana, pengine jalalana Dalirira
Chechache we nunga
Siwezi lalana, pengine jalalana Dalirira
Zimate wa nunga
Forever I swear
Nibera wa matara ne muzikiza
Forever I swear
Nibera wa matara.